Igice cya gatanu. Yesu yavutse ryari kandi se yavukiye? Luka igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa makumyabiri. Ibikubiye muri iki gice. Yesu avukira i Betelehemu. Abashumba basura Yesu ari uruhinja. Umwami w'abami wa Roma witwaga Kayisari Augusto yategetse ko abantu bose bibaruza. Niyo mpamvu Yozefu yajyanye na Mariya mu mudugudu yavukiyemo wa Betelehemu uri mu majyepfo ya Yerusalemu. I Betelehemu hari abantu benshi bari baje kwiyandikisha. Nta handi hantu Yozefu na Mariya bashoboye kubona icumbi uretse mu kiraro aho indogobe n'andi matungo byararaga. Aho niho Yesu yavukiye. Mariya yamufurebye mu bitambaro maze amuryamishaho amatungo arira. Imana igomba kuba ariyo yatumye Kayisari Augusto ashyiraho itegeko ryasabaga abantu kwibaruza. Kubera iki? Ni ukubera ko byatumye Yesu avukira i Betelehemu mu mudugudu wa sekuruza umwami Dawidi. Ibyanditswe byari byarahanuye kera cyane ko umutware wasezeranyijwe ari kuzavukira muri uwo mudugudu. Iryo joro ryari ry'ingenzi cyane rwose. Abashumba bari mu gasozi bagoswe n'umucyo mwinshi urabagirana. Uwo mucyo wari ikuzo rya Yehova. Nuko umumarayika wa Yehova arababwira ati, mwitinya kuko nje kubabwira ubutumwa bwiza bw'ibyishimo byinshi abantu bose bazagira, kuko uyu munsi umukiza yabavukiye mu mujyi wa Dawidi, uwo akaba ari Kristo umwami. Iki ni cyo kiri bubabere ikimenyetso, murasanga umwana w'uruhinja afurebye mu bitambaro, aryamyeho amatungo arira. Mu buryo butunguranye, haje abandi bamarayika benshi baravuga bati, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no ku isi amahoro abe mu bantu yishimira. Luka igice cya kabiri umurongo w'icumi kugeza kwa cumi na kane. Abo bamarayika bamaze kugenda, abo bashumba barabwiranye bati, nimuze twihute tujye i Betelehemu turebe ibyo bintu byabaye Yehova yatumenyesheje. Luka igice cya kabiri umurongo wa cumi na gatanu. Bahise bihuta maze basanga umwana w'uruhinja Yesu ari aho umumarayika yari yababwiye. Igihe abungeri bavugaga ibyo umumarayika yari yababwiye, ababyumvise bose baratangaye. Nuko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we akajya yatekerezaho. Hari abantu benshi muri iki gihe bemera ko Yesu yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Ariko kandi mu kwezi k'Ukuboza i Betelehemu haba ari mu gihe cy'imvura n'ubukonje bwinshi. Hari n'igihe hagurubura. Abungeri ntibashoboraga kurara ku gasozi n'imikumbi yabo mu gihe nk'icyo. Nanone kandi, nta kuntu umwami w'abami w'Umuroma yari gusaba abantu bari baramaze kugaragaza ko bashaka kumwigomekaho gukora urwo rugendo rwo kujya kwiyandikisha mu gihe cy'imbeho ikaze. Birashoboka ko Yesu yavutse ahagana mu kwezi k'Ukwakira. Ibibazo byisubiramo. Kuki byabaye ngombwa ko Yozefu na Mariya bajya i Betelehemu? Ni ibihe bintu bitangaje byabaye mu ijoro Yesu yavutsemo? Kuki bidahuje n'ubwenge gutekereza ko Yesu yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza?